This is for you, my Western ladies, lucky boy.
I love KQ music.
Oh, my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh, my dear lady, oh, my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh, my dear lady, kwa kweli nisha kupenda, na roho isha penda, wasijua kulagai. Kwa mimi sikupendi, sauti yako nyororo, umtoa nyoka pangoni, nataka niwe nawe, nisikie dili. Kwa kweli nishakupenda, na roho ishapenda, wasijua kulagai. Kwa mimi sikupendi, sauti yako nyororo, umtoa nyoka pangoni, nataka niwe nawe, nisikie dili. Oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, tabasamu lako maua, umbo lako linaniwa, kwa kweli nisha kupenda, na roho yangu yote, usiwasikize wale, hawana mazuri kwako, wanataka waribu mapenzi yetu. Tabasamu lako maua, umbo lako linaniwa, kwa kweli nisha kupenda, na roho yangu yote, usiwasikize wale, hawana mazuri kwako, wanataka waribu mapenzi yetu. Oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, nataka niwe nawe daily, ni kuone daily, tuwe pamoja daily. Oh my dear lady, nataka niwe nawe daily, ni kuone daily, tuwe pamoja daily. Oh my dear lady, oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, oh my dear lady, mina kupenda daily, nataka we wangu. Oh my dear lady, oh my dear lady, mina kupenda daily.